kyone kale olnako lwalero mota badde koti enkuru ezenze maso nokuberanga edamo okutula wali egaba okongera okuberanga bawulira obujulizi obulumika ateberezebwa okubeera omutemu eyatemula abaana Christopher Okello Onyomo wali egaba Ale Childhood Development Center. Kati onako lwalero omujulizi wa 13 yasobodde okubeera nga aleetebwanga ye Inspector Assistant Inspector of Police Emmanuel Odong onono omukugu mu CCTV camera.
Okay.
Kabi. Alaze buli kimu nga bwe kyatambula. In fact aleese n'akatambi ke twalina okulaba juzi amasanyalaze ne gavaako. Akaleese olunaku lwalero n'alaga entambula y'omuntu ateeberezebwa okubeera omutemu mu musango guno Okello Onyomo nga bwe yatambula gamazima yeye okusinziira nga bw'alabise abadde yeye ng'entambula gye yatambulamu kubanga yatambula mu bifo ebyenjawulo oluvannyuma lw'okunona emmotoka entambula ze yatambulamu okusinziira ku katambi za mirundi ebiri yasooka n'akozesa emmotoka nga leero ng'olunaku olw'enkya abaana lwe bagenda okuttibwa n'atambula yatambula bifo ebyenjawulo mu Kampala. In fact yatambula bifo ebyenjawulo mu Kampala okuli Chanja, Kitasi, Lugogo, Jinja Road yao, Kibuli, Kabalagala, Kasanga, Kibunga, Ngaligaba. Ere motoka ye mbozi mukudda we yachuka mu nakusalamu ya ina we yasalamu kapanya kusinza ku motoka paka we yatuka ku Jinja Road, shere ya Jinja Road. E motoka we yafira. Era bajisindika katandika nokakulaganga bajisindika. Nenkera kigambibwa nti osanga gye yali agenda okuvuga naye engeri gye yafa n'akozesa boda kati ate nkera the following day era boda ekulaga ng'emutaddeko ayambadde ne galubindi ne lwolugoye lwe yalimu lwennyininyini lwe bamukwatiramu lwe mwalaba abaana lwe babatta lwennyini ng'ate ali ku piki era n'etambula n'egenda ku kifo abaana awo we bakola ki bwe battibwa naye tekulaga nti avaayo mbu asiti kubanga wa polisi ategeezezza nti ne mukumu kunyanga yakakwatibwa yabategeeza nti ye kennyini yakubira polisi ya 99 ng'akidde nti abantu bano abakuŋŋanya abangi bazookola ki okumutuusaako obulabe katusooke tubawo omukulu akatandika nti mugenda kkalaba naye katubawo ebimu ku biri mu biwulire
the movements of the motor vehicle from Chanja through multiple locations, that is Nakawa, Lugogo, Electro Commission, Chibuli, areas of Kabalagala, Kansanga, Surubonga, and finally to Gaba. From Gaba, you also see the vehicle at Renewa Sako. From Renewa Sako, my lord, we see the return route of the same motor vehicle,
as you have thought caught in your evidence.
Yes, my lord. In the return, we see the vehicle in areas of Bunga, Kansanga, Kabalagala. We see it at the Arena Mall, traffic lights. It proceeds to Electro Commission and finally to Shell Jinja Road, my lord.
Okay.
Those are all the movements in the day prior to the incident day, my lord.
Agambe kufula sheyo, kuliko akatandi, akakwatibwa, emmotoka eyo we yalinga evugibwa, we yatandikira mu bitundu bye Chanja. Later in Nakawa, Lugogo, Electro Commission, Kibuli, Kabalagala, Kansanga, Bunga, paka we yakomekereza mu bitundu bye Gaba, naye nga Gaba yapakinga ku Renewo, Sako, n'emmotoka eyo era yakwatibwa we yalinga eddayo, ng'ekozesa ebitundu bye Gaba, Kansanga, Kabalagala, ne ku bitala bya Arena Electro Commission niwe yakomekereza ku Jinja Road ku Shell.
Kale mulamuzi omutanga akongeddeyo pakanja.
Okay, I note that it is past 5 p.m. and so have not even broken off for lunch. I adjourn this case for further hearings tomorrow, 21st of April at 9 a.m. for further hearing, and the accused person is further remanded till then.
Okay, ungezayo msango gwaliro pakona ko rencha ku machasa wasatu.